ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Dukurikira kandi kuri Facebook kuri radio yacu VOA no kuri site yacu w3 radio yacu voa.com. Muri studio ya 7 muri kumwe na Jeffrey Mutagoma no mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi. Nkuko mwabyumvise rero, twabatumiriye umuhanzi w'umunyarwanda Benjamin Mugisha uzwi nka The Ben. Iyo ndirimbo duhereho ni indirimbo ye iri mu zakunzwe cyane mu minsi yo hambere yitwa I'm in Love, cyangwa se wishyize mu Kinyarwanda ngo ndi mu rukundo. Uyu muhanzi arategura igitaramo gikomeye kizaba ku bunani i Kigali mu Rwanda, kikazagaragaramo n'abandi bahanzi bo mu Rwanda no mu mahanga. uretse rero kumurika album ye nshya no kwizihiza igihamaze muri muzika mu bindi iki gitaramo kigamije harimo kuzirikana urugendo rwa muzika nyarwanda mu myaka 30 ishize n'uruhare rwayo mu kubaka igihugu no gusana imitima ya benshi nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ku buhanga bw'ibyuma bambwe ko bataramubona kugeza ubu ngubu baracyamushakisha, ariko tugiye gutangira twakire abanywanyi b'ikiganiro muri Isanga kugira ngo mu gihe dutegereje ko aboneka barambwiye yuko abonetse bambwiye ko abonetse urumva rero ni bya bindi abahanzi rimwe na rimwe baza haciye akanya. Uganda Mugisha Benjamin Kaze mu kiganiro muri Sanga hano ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Twari tukubuze rwose, twari dutangiye kwibaza uko turi bubigenze, kandi hano hari abantu banditse ari benshi bategereje kukuvugisha no kubaza iby'iki gitaramo. Usanze rero twahereye kuri imwe mu ndirimbo zawe zo hambere yitwa I'm in love cyangwa se ndi mu rukundo. None tubwire iby'iki gitaramo biteye bite?
Bo, mbere na mbere ndisegura. Nakerewe na ndi kuri set, hari video turi gukora. Iyi ndirimbo yitwa Mon Cœur izasohoka mu minsi iri imbere. So muri make mwamamagaraga ndi kuri set ngira ngo murabyumva ko n'umwuka
more ariko birumvikana ahubwo twanagushimiye cyane ko watuboneye akanya muri ibi bihe urimo no imirimo myinshi. Wakoze cyane kwigomwa akanya ko kutuganiriza no kugira icyo ubwira abakunzi b'ijwi rya Amerika n'abakunzi bawe by'umwihariko.
Yego, nta kibazo rwose. Yeah. So, kugitaramo rero nk'uko bimbajije ni gitaramo kiteguwe neza cyane, ni gitaramo kinini twibwira ko gishobora kuba ari mu bitaramo binini bizaba bibayeho mu gihe cy'imyaka myinshi ndetse gikozwe n'umunyarwanda, gifite concept ya one man show rero sinzi uko nayivuga mu kinyarwanda, ariko ni gitaramo gisa nkaho kiyobowe n'umuntu umwe cyangwa se kigizwe n'umuntu umwe, ariko nanone kirimo abandi bahanzi, kuko mu by'ukuri umuhanzi wese twakoranye indirimbo mu gihe kuva ku ntangiriro azagaragara kuri stage turi kumwe turirimbira abanyarwanda iyo ndirimbo twakoranye. So nubwo kitwa one man show mu by'ukuri nanone ni nka festival, kuko kirimo abahanzi benshi bakomeye b'ibitangaza bakoze ibitangaza bitandukanye. Ubwo wakwibaza umubare w'indirimbo maze gukora n'amakolaba zirimo, ubwo wahita ugeneralize ukamenya abahanzi bazaba bakirimo mu by'ukuri ko bangana, ko atari bake kandi batari gito, n'abahanzi banini kandi benshi bakoze ibitangaza bikomeye hirya no hino ku isi, yemereye kuba abiwacu hano mu Rwanda. Ndumva nahera kuri Tom Close najya kuri ba Riderman ba Kate Kavuyo ba Bushari, abitwa ba Mike Kayihura, abitwa ba Kivumbi, aba n'abahanzi bakomeye kandi ni benshi. Twajya hanze tukarebamo Otile Brown from Kenya, Diamond Platinum from Tanzania, Rema Namakura from Uganda. Ndumva bunga bo sofa ribo turi mu biganiro byiza byo ko kwa concluding vuba. Kuko na Shiba twagiranye ibikorwa byiza twakoranye, ariko ni bwa kibaruka, ntabwo dushaka kumuzana mu bitaramo none, ariko nawe twagiranye ibikorwa byiza byafashije abantu. So ni igitaramo kinini mu by'ukuri, ndumva nabangushubije gutyo.
Reka reka dusubire kuri imwe mu ndirimbo zawe yo hambere tuguhe nakanya ndumva ngira ngo ushobora kuba ukiri mu modoka turebe ukuntu niba ushobora kujya ahantu kuko harimo akantu turimo kumva hangaha nako gashobora kuba karogoya ibyo urimo kuvuga abantu ntibagukurikire neza reka Nadia tuzamurire hariya indirimbo indirimbo ikurikiraho.
All right.
Kona hindutse. Kona hindutse. Kona hindutse. Kona hindutse. Kujya nakurebaga umutima udahari sinitaye kutuntu towakunaga ntiwahwemye kunyereka ko wankundaga wari urukundo nakabiwe ndinanirwa sinifuza gukomeza njyenyine
Radijwi rya Amerika iyo ni indirimbo ko nahindutse y'umuhanzi Benjamin Mugisha The Ben niryo zina rye ry'ubuhanzi turi kumwe ku murongo wa telefone mugarukaho mukanye ariko hari abantu bamaze umwanya munini bategereje bashaka ngira ngo kugira icyo bavuga hari Aster Kana na Mbarubukeye Thomas ikaze mu kiganiro muri sanga vuba vuba muvugaho muherereye mugira n'icyo muvuga Aster
ndabahe mwiriwe nje nitwa Aster Kana ndi mu gisagara cha Goma ariko sanze ndi umurundi
na uzajya mu gitaramo
nabishaka kandi nyene Ben nuko avuye ku murongo
arahari turacyari kumwe
ndahari ndakumva cyane
ahari mu Bujumbura navuye mu ntara ya Bururi nagiye iminsi ibiri ngenda n'amaguru kugira ndamubone mirongo ibiri y'ukwinjira ngeze ahabera igiteramo baca baranyiba amafaranga yose nari mfise n'itike sinagize amahirwe yo kwinjira mu gitaramo ngo ndamubone uyu munsi koko byokoro hakunoshika ahazobera igiteramo ariko mfise ubwoba ko icyo giteramo kizoba gihenze kandi nageze hano intego yanjye ari wo kuzomwibonera amaso mu yandi ndacara umwana muto ariko hari indirimbo nakuze numva iri hiti ngo wirukire ugusiga ngo ugasiga ugusanga bibaye ngombwa araza kwikuririmbiraho wenyine apana yo mufite muri studio ndamushimire cyane natanze ikiguzi cyinshi kugira ndamubone kugeza n'ubu ntibirakunda kubera uburyo ubwo ndi kure ndashaka nk'umufana wiwe amukunda ko yadukorera Noheli cyangwa akadutegurira nyine igiteramo cy'abantu bato bato tudafise uburyo bukwiye kandi turi kure icyumviro cyanje ni icyo hanyuma yarayirimbanye n'umuririmbyi bita Pisira uwo muririmbyi Pisira ntitwigeze tumenya irengero rye mbega azogaragara muri icyo giteramo Pisira icya kabiri i Burundi hari abahanzi benshi kandi nibaza ko mubaza niyihe mbogamizi yoba ihari ko mutarari ko atandirimbo twoba tuzi wo barikoranye n'umurundi byoba byavuye kuki bibaye ngombwa abanyishure ku murongo kuko aho ndi radio sindiko ndayumva
arakumva turakugumana rwose turakurekura ruka maze kugira icyo akubwira
namutubiza right away cyangwa nategereje yo bikinze ko ndibagirwa
hita umusubiza hanyuma Toma yihangane nawe turamuha ijambo mukanya
icya mbere nuko nisegura igitaramo twakoze i Burundi first of all abarundi bose ndabashimira twakoze igitaramo cyiza i Burundi batwereka urukundo rudasanzwe abarundi mora numva mbafitiye umwenda kubera urukundo bagirira ibikorwa byanjye kandi Imana izamfasha numve ko hari ikintu nanone twongeye gukora kimeze nka kiriya nisegura no kuba yarahageze aha kagira ibyago wenda ntageze mu ruhare ariko bitewe nuko duhuriye kuri Voice of America ndashaka ngo uramfasha aguhe nimero ye noneho wowe numa nimero ye ndazareba nagera Kigali nzamukonnectinga na team izamwinjiza kuyitaramo for free ku buntu.
Aha. Murakoze Imana. Imana ibampeza gicombe ndagishima. Mbendagishima murakoze.
Bazakwicaza ahantu heza tuzaguha VIP. Juste kubera ko witanze ukaboneka muri interview ibintu by'Imana urabizi ko bibaho ntago twahituzi ko turi buvugane ariko I think Imana yabipanze. Icyakabiri rero nuko ntari bukurikiranye neza. Ikijyanye n'abahanzi b'i Burundi njyewe ndi umufana w'umuziki w'u Burundi kuva kera mu bwana bwanjye nakuze nkurikirana cyane Big Farious narayimubwiye tunahura nakuze Nkunda Kidum n'abandi bahanzi benshi b'i Burundi buriya n'imyandikire yacu twize kwandika indirimbo cyane cyane tugendeye kuri iki Abarundi bandikaga kuva kera igihe cy'Imana n'ikigera ngiye ibintu biherero biha Imana buriya nta kintu kiba mu mboni zanjye kitagera kitabereye igihe gikwiriye rero n'ikigera nzakora indirimbo n'umurundi kandi izaba indirimbo nziza izashimisha abantu benshi. Nkunda Farias uko nabivuze, nkunda Sati B, nkunda abahanzi batandukanye b'i Burundi ku buryo isaha n'isaha ntabwo twabura kugira ikintu tugeraho twafatanya. Hanyuma kuri Priscilla, Priscilla nawe ari mu biganiro natwe na timu turi gukorana kugira ngo nawe azaze mu gitaramo cyacu dusanye indirimbo nziza yitwa Ntacyadutanya. Igihe gikwiriye nzabamenyesha ko nawe yageze on board cyangwa se yageze kuri list ya line up y'abantu dufite, ariko deja ibiganiro byaratangiye.
Ngira ngo Aster Kana uramwumvise, urakoze cyane kandi yeah. Nimero yawe niba nta yindi uri butange, nimero yawe hano ku Ijwi rya Amerika turayifite, turaza kuyiguhera The Ben ubwo akwemereye kuzakwinjiza ku buntu. Ubyakiriye ute?
Ayagiye
ndumva yagiye. Reka twakire Toma nawe nyarutsa. Okay, Toma ntabwo turimo kumwumva, reka dusubire kwa The Ben. Wari utubwiye mu kanya icyo wise one man show, uzakora igitaramo mbega ni wowe muntu utazahinduka kuri stage ariko abandi bazajya baza bagusangaho mufatanya, ari abo mwakoranye bo mu Rwanda, ari abo mwakoranye bo hanze. Ndumva ni nk'ikintu gisa nk'urugendo rwawe nk'uko twabivuze hano ku Ijwi rya Amerika rwo gutangira umuziki, kuva utangiye kugeza ubu ngubu, muri make wavuga iki kuri urwo rugendo?
Yego, urakoze cyane kuri icyo kibazo. Mu by'ukuri nibyo koko, igitaramo gifite concept ya one man show ariko it's just bigger than ni kinini kurusha concept yacyo ndetse ni kinini kurusha no kuba ari album launch, kuko kuri njye ni igitaramo nshaka ko nanone ki displaying urugendo rw'umuziki nyarwanda muri rusange, kuko mu byo duteganya gukora harimo ama tributes y'aba legends bacu bagiye batandukanye batubanjirije banatwereka inzira, kuko aho bashinguye ikirenge niho twakandagiye kandi kwa hakandagiye bamaze kutubwira ko nta mahwa hari. Niyo mpamvu nifuza ko muri kino gitaramo tuzabaha ikintu nakwita nk'ikuzo, ubwo ndavuga wera kuri ni benshi nago twaba nabavuga bose kuri uyu murongo, ariko abahanzi nka ba Masamba, abahanzi nka ba KGB, abahanzi nka ba Rafiki, abahanzi bakomeye bagiye batwereka uko ibi bintu bikorwa ntabwo twari tubizi, ba Miss Jojo, ba Miss Chanel n'abagiye hari kandi bagikora neza, hari abatarabivuyemo ariko mu by'ukuri tubagomba, numva ko tubagomba icyubahiro ndetse na tributes zihoraho, uko tugira amahirwe nkatwe twagiye dusanga mu by'ukuri ibintu barabishyize ku murongo. So dufite iyo gahunda yo kudisplaying urugendo rw'umusinyarwanda kugeza ku muhanzi muto, none aha dufite witwa Shemi uri kwitwara neza cyane, muri industry yacu. So ni urugendo ubwarwo, ni igitaramo cyiza kiziyemo concept zitandukanye. Ndumva nabangusubije gutyo.
Uvuze ko bahanzi bababanjirije baberetse inzira, ariko nawe muri iki gihe hari abo murimo gukorana bakizamuka mu muziki, kuki ushyira imbaraga mu gukorana n'abahanzi bakizamukaho kugira ngo wibande ku bigugu uniko navuga?
Ikibazo cyiza. Navuga ko biterwa nuko nanjye nahawe ikiganza. Urumva ahantu henshi tuba tugera, iyo dusubije amaso inyuma dusanga hari abantu bagiye batuvana ahantu bakatugeza ahandi. Nimba Ben ariwe nonaha, numva ko mbikesha Tom Close ndetse na Alex Muyoboke. Numva ko nanjye ngize amahirwe nazahora nshingira, extending my hand kundi muhanzi ukeneye support yo kuzamuka. Nkunda gufatikanya n'abahanzi bazamuka kuko numva ko first of all nizera ko mu Rwanda dufite impano zidasanzwe. Ndi mu bantu bakunda kugaruka mu kuba numva ko impano zo mu Rwanda ntago nibaza ko hari igihugu cya tujya imbere turamutse tugize all the means we need. Challenges ziracyari za zindi zo kuvuga ati hari ibyo tutarabona, hari ibyo tutarageraho in terms of means, ariko if we had all the means, I think we'll have the best musician, the best artist mu gihe ku rwego rukomeye cyane. So ni muri urwo rwego romba numva ko ngize amahirwe nagira uwo mfasha, bitanakuraho ko na byuka mu gitondo nkagira opportunity yo gukora n'umuhanzi ukomeye such as Diamond Platinum n'abandi, ariko ntibikureho by'ukuri ko habayeho opportunity nanone yafasha umwe muri bagenzi banjye bari kuza kandi bakeneye gushininga, namwe nakwestaininga my hand kugira ngo numve ko ari iki nanjye natanze ku mukuru rugendo rwe.
Yego, mu kanya turaza kugaruka kuri icyo nanone cyo gukorana n'abahanzi bo ku rwego mpuzamahanga cyangwa se mu karere, kubera ko barahari batandukanye mwakoranye. Nkubaze n'icyo bivugaho, ariko mbe nihanganishije Joel Vizigiro ku murongo wa telefoni, turaje tukwakire. Reka tubanze twumve imwe mu ndirimbo, agace gato k'imwe mu ndirimbo wakoranye n'umuhanzi uzamuka muri iki gihe ngira ngo yitwa Kevin Kade. Indirimbo Sikosa, Kevin ati nisanze nkunda umuntu ntazi, nimwe muzo yakoranye n'umuhanzi The Ben. Turi kumwe hano ku Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone. Twakire Joel Vizigiro, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane.
Aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo?
Merere mu gihugu cya Tanzania. Mu ntara ya Kigoma niho ntuye. Ego, hama nicyo nari mfite n'ikibazo, ikibazo cyo kubaza The Ben. The Ben, ndakuramukije biriya byose. Alo
Ben, ngira ngo arakumva ari ku murongo.
Ego, hama hari utubazo tubiri tw'amatsiko nagomba kumwibariza, bivanye n'uko hari igihe tubona abahanzi bakizamuka aba bato wagira gucyo kwa inyuma nk'imyaka ibimwaka umwe ukagira gucyo kwa igiye bagiye kababura akarero nka niyo Bosco akarero nka nk'umuhungu bitwa Afike imbere ya Afike arubuhungu araho yanawe nyine yarakizamuka kandi umuravyo yabona ko afite impano none n'igiki bezeni mwokora kugira ngo ababana bazamutse baba bataramenyekana bagiye kugwego nk'uko mugeze kugira ngo bagaruke mu muzika kuko nitukibumba yegi kibazo ni cyane ni giki mwuko kugira ngo abana nabo baba abantu bakomeye kuko uravye impano bazifite ibibazo byanjye nibyo murakoze
yego nisubize cyangwa
ukomeza rwose ujye usubirizaho kugira ngo ducunguze uburyo mwete
ni uko mbibona kandi mu byukuri niko nge mbibona shobora kubona bibona kimwe n'abandi ariko impano zira ariko kurabi wabivuze niyo Bosco ari mu mpano zitangaje twagize mu mateka y'umuziki nyarwanda Afrique umwana w'umuhanga cyane uririmba neza nawe ni impano ikomeye cyane nibaza ko ndetse n'abandi maybe uta mentioninze ariko nibaza ko ahanini ni ibintu bitandukanye bigenda biba challenginga cyane ko nka nk'urugero nka nibyo ndabigaze muri statement ngoze mu kanya kashize ni tugize means dushobora kuba twifuza nta gihugu cya tuzi imbere mu kugira impano zitangaje so sanga mu gihe baragize challenges zitandukanye wenda zifite aho zihuriye na management zabo ugasanga baracyashaka kuno kwiretrouva uburyo kiba bakongera bagakora ibindi bintu byiza kandi giye kigeze mu gikuri yo nta zindi mbogamizi barongera bakagaruka nibaza ko nka Afrika aracyakora niyo Bosco yagiye muri Ghost I think niyo yibanze ubu ngubu nibaza ko ba kenshi yatari discipline itumye wenda nkabo babiruvuze rwose bafite discipline nziza abanzi beza kandi baracyakora ahubwo wenda nibo bakwiye no kureba ukuntu bagura ibikorwa in terms of kubyamamaza kurushaho kuba utabizi birantunguye kuko nka Afrika afite indirimbo nshyashya zitandukanye na niyo Bosco nta kwezi cyangwa amezi birashize so indirimbo ya gospel so nibaza ko wenda imbaraga bazishyira mu kubimenyekanisha kurushaho naho ubundi abo batanzeho urugero rwose barakora kandi bari gukora neza ariko ntibikuraho ko nanone dufite ingero z'abandi ba nanone bahuye n'izindi challenges zitandukanye z'abariza management cyangwa se izindi z'ubuzima zisanzwe kuko kenshi tudiringa n'ibintu byinshi ariko siko twe twese siko tubivuga buriya tugira challenge abahanzi iyo bagi our personal tudiringa nayo kandi personal life is a professional life all the time gasanga twige ntidufite n'ubusobanuro bwa twatanga imbere y'abantu se Ben kwa tagisoro ndirimbo kuko tutazi icyo Ben amaze irisa diringa nabyo on a personal level so ndumva ruko nabivuga ariko we hope ko tuzajya dutsinda izo challenges gahoro gahoro
reka twakire Mike Manishimwe ikaza mu kiganiro muri sangaho he ni ikibazo cy'umugitekerezo
sawa murakoze cyane ngo vuba ngo akaragira tuvugana duhere mu gihugu gisaga cyane yoro cyane Nairobi
na makuru cyane Nairobi
sorry sinda bafashe neza
komeza ku cyangwa igitekerezo nsa
igitekerezo nako na teritege mu rindi by'wacu manzi wacu The Ben
nuko gusubira cyane
so no muri nkunda cyane nyene nuko ndumuturanye ari ndumuturanye wacu kandi turamukunda cyane
urakoze
kugizwe n'amakuru menshi fise no uvuga
urakoze cyane Mike Manishimwe aho ngaho i Nairobi muri Kenya reka twakire Safari Imani Vedast ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
uherereye Safari ikibazo cyangwa ugitekereza wihuta
aherereye Nyamata mu Bugesera turabakunda cyane kubiganira mudutegurira kandi dushimiye umuhanzi mwadutumiriye uyu munsi ko muziki we uratwubaka ukadufasha kuruhuka turamukunda cyane ubwo tukaba twifuza ko ya kongera gushira indirimbo nyinshi hanze kuko tugashira indirimbo zitari nyinshi atugasohora indirimbo hacye gihe kinini
nibyo yaramaze kuvuga ariko avuga ati hari igihe rimwe na rimwe ubuzima bwite bw'umuntu bugira uruhare mu muziki asohora yaba ari kusohora vuba cyangwa se gutinda nibyo yaramaze gusobanura ngirango
nitwamenya niba yari post wedding ariko noneho na 25 rwose ndushakire imiziki imyinshi aduhe turamukunda
arahari reka kwisubiriza
kwijeje rwose ngirango no mu mpera z'umwaka wabonye ko twahaye abantu indirimbo nyinshi kandi nziza mu gihe cy'amezi atatu cyangwa ane tumaze gusohora indirimbo zigeze nko muri enye nimba ntibeshye wenda ntanashizemo amakolabo nakoze n'abandi so biragaragara ko 2025 cyangwa 2025 izaba iri ishimishije cyane
oya rwose nibyo turagukunda
urakoze cyane Safari twakire ishimwe Nicola ikaza mu kiganiro muri sanga
urakoze cyane
uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo wihuta
nitwe ishimwe Nicola mbere kirongi rindo karindo
ariko uri ahantu hari urusaku ntago turi bukumve n'uguma mu rusaku ishimwe Nicola turakumva
hello
okay Nico ngira ngo ishimwe Nicola yabaye agiye mu komeje kumva rero radijwe rya America kiganiro muri sanga turi kumwe n'umuhanzi The Ben mukanya waruvuze hari umuntu wavuze ngo indirimbo zawe ngo ziratwubaka ryo jambo yakoresheje muri iki gitaramo muzagaragaza mute uruhare rw'umuziki mu kubaka umuryango nyarwanda kuko aseye nk'ugikomozaho bituma nibuka yuko tutakiganiriyeho ariko mu byukuri umuziki ni ikintu gifite aho gihurira no kubaka umuntu haba mu butumwa haba mu marangamutima haba mu kwemera haba mu zindi nzira The Ben
yego ni byo koko umuziki ushobora kuba yakimwe mu bintu rukumbi kimwe mu bintu bike bijya byibagirwa abantu bajya bibagirwa I'm sorry niba ndagerageza gukoresha ikinyarwanda cyiza nta
no kugerageza
kugira ururimi rw'amahanga nshiramo rero
turafatanya ndakunganira aho mbishobora
yego umuziki rwose uri mu bintu bike abantu basa nkaho birengagiza in terms of ibintu bibubaka bakabikunda ariko ntibamenye icyo bibafasha ugasanga umuntu akunda umuziki yawushizemo afite good ameze
neza
ariko mu by'ukuri nabashe kwibuka kureflectinga se icyatumye mfiriga good cyari kiriya ni uriya muziki maze kumva so rero mu by'ukuri biterwa icyambere ni bigira ko ndi mu bantu bari representing impact runaka ako nshaka kuveba indi myandikire abantu ngeze kuri president ni ikirite mbaka ko n'umwana w'imyaka 5 yakumva indirimbo n'abemvana na mama we nta kibazo bafite nta badategwa mu kuyumva ibyo rero nkunda kubishimangira n'impamvu ndetse n'abandi bahanzi
umurongo wa telefoni sinzi ikintu wabaye ndumva umurongo urimo gucika sinzi uko byagenze ariko ubwo butumwa wari utanze nyuma ntabwo bushoboye kumvikana neza kubera ko birimo biracika kuri runo ruhande sinzi niba wakongera ugasubiramo iyo nteruro wari uvuze nyuma
ese wabuzo ko wanzonze mami no kuri singiriho hoya nje sinibuka uko nabagaho ntarakumenya tariki yari nyingi imitima yahuraka hoya hoya ntacha kunwara shishaka no kubitekereza kubana kubura baby you're my life wewe baraka yangu ibyiza byose nabiboneye muri wowe
Radio ya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi indirimbo ni Habibi y'umuhanzi The Ben twa ari dufite ku murongo wa telefone hanyuma network cyangwa serezo irabizana nkuko bajya babivuga ibiracitse none bambwiye ko agarutse The Ben soza igitekerezo wari muvuga nyuma yaho twakire abantu babiri bategereje hari Ishimwe Soraya Isaiah na Richard Livingston bombe barategereje ngaho ijambo ni ryawe
yego and I'm sorry once again ndi mu modoka ndi kuva ku set ndibona ndagerageza kwirukanya njya mu rugo kugira ngo tugire ibiganiro byiza mu gihe wenda kitara bitarasozwa ariko nari ndi kuvuga kuri point ya y'uburyo ki umuziki dukora ugira impact cyangwa se ikintu gikomeye ifasha ubuzima bwa muntu ari nayo go cyangwa se ariyo
ntego
drive kuri njyewe nabwo nigeze mbaho nifuza gukora umuziki uzaza ukabaho gusa ugafasha abantu kubyina and then that's it nifuza kuzajya nkora umuziki uhora witeka ryose uhora wibihe byose ibyo twita timeless songs kenshi rero abantu bakunda kwirengagiza imbaraga y'imyandikire myiza imbaraga y'umuziki witondewe kenshi tukawugeranya n'umuziki tujya twita nyine w'ibidongo ariko ntanave abandi bahanze ariko target audience zacu kenshi zo zinatandukanye nshingiye ku byo nkora ngerageza gukora ikintu nifuza ko umwana w'imyaka 4 5 ndetse n'umubyeyi we bicaye muri salo bashobora kumva indirimbo nkoze bakayumva nta badategwa cyangwa se nta kibazo bafite mu kuyumva nibaza ko biri mu bintu ngerageza kwitaho cyane so ndetse n'abandi bahanze bagenzi banjye babyitaho so nibaza ko iyo movement yabayeho iri mu byatumye bifasha kuva ndetse na nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi intambara ikirangira mu Rwanda habayeho imbaraga zikomeye cyane z'abahanzi zisa nkaho zari zishingiye mu gushaka kugarura ibyishimo mu mitima y'Abanyarwanda bitari juste kubona iterambere n'iki n'ibindi byose twagezeho byiza ariko nanone no kubaho umuziki ubaturusha umutima utuma bahaguruka bakabyina ubibutsa ko ubuzima ari bwiza ubibutsa ko utuma bikunda once again twari Jenoside yakorewe Abatutsi isa nkaho yatumye Abanyarwanda bagira bahungabana biteye ubwoba, ariko nibaza ko umuziki uri mu bintu bikomeye cyane byatumye mbyukuri abanyarwanda bongera kwikunda ndetse bakagira na hope for tomorrow.
Ibyiringiro by'ejo hazaza.
Igitaramo cyacu nabwo tuzagira to displaying ibintu byose bishoboka byatuma kiba igitaramo batazibagirwa, kandi kigaragaza izo ngingo zose navuze haruguru.
Twakire Ishimwe Soraya Isaiah kaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze Ishimwe cyane kongera kumva mu Duhura na The Ben.
Nyarutsa
ndagira ngo ngaragaze imbaga mutima zanjye ziri ku mutima wanjye kuba mwabisemo kugira ngo mvugane na The Ben. Ni umuhanzi nkunda cyane iwacu n'inganda muri Kirehe Musaza, na agace gaherereye hafi ya Tanzania, kuko iyo mpagaze inganda iwacu mba ndiye ba Tanzania. Ariko ngerageza kumva Sekira Music nkumva uburyo ki The Ben atanga message mu ndirimbo ze zitandukanye, kuko nge namukurikiye guhera 2013 segundi muri segundi umwaka wa kane, aho ngaho nagiye mbona ubwo bazamuka cyane baririmba cyangwa se atanga message, kugira n'uyu munsi mbona ko afite vision nziza cyane, kandi ubona ko afite message atanga zifasha ku rubyiruko ndetse no ku bantu bakuze, ukumva ko byibura hari icyo kiza cyane cy'umuziki nyarwanda.
Yego, Ishimwe urakoze cyane rero niba ntakwanzuranyije.
Yego.
Okay, reka twakire na Richard Livingstone.
Hala.
Ego kome izina uherereye igitekerezo cyangwa ikibazo wihute.
Namba narereye Nairobi. Hama je kwisanzanze ndi mu Burundi. Ariko nkurikiranye hariyo titre mwavuze ati ico gitaramo kizobakira mu byo ku zerekeye vya genocide yakorewe abatutsi.
Ntabwo ariko twavuze. Ntabwo ariko twavuze rwose, wabisomye nabi.
Ariko suri nyumumenga harimo ibyo mwavuze yuko
twavuze ngo uretse kumurika album yensha no kwizihiza igihe amaze muri muzika, mu bindi igitaramo kigamije harimo kuzirikana urugendo rwa muzika nyarwanda mu myaka 30 ishize, n'uruhare rwayo mu kubaka igihugu no gusana imitima ya benshi nyuma ya genocide. So ntabwo rero iryo ni ijambo ryajemo gusa ari kurumva yuko atari ryo shingiro ry'igitaramo.
Sa rero nyambari ko biri buriya dezene turamukunda gose.
Ni byiza. Twakire David ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Cyane nange mazina nsa David Nsengimana, andikiri mu Rwanda. Ni nambere ndasuhuza The Ben Saida D amakuru.
Amakuru meze neza.
Meze neza ndaho. Ngira ngo The Ben nakumenye kuva muri 2012. Mu meza fusa ndasha kugukurikira, nagize amahirwe yo gukurikirana cyane, yaba mu ndirimbo zawe, yaba no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, uko ugiye uyikoresha mu by'ukuri n'urugendo rwagiye kumwe kumwe cyane n'urubyiruko wagiye duha urugero rwiza, aho twagiye hari amasomo amwe twagiye tukwigiraho, kugira ngo benshi barabinze n'uyu munsi iyo bafashe urugero rwiza rw'umuhanzi batanga urugero kuri The Ben, kugira ngo nawe urabizi rero. Kimwe mu bintu natangira gushimira ni uburyo ki wabaye role model for young generation, yaba abanyarwanda, abahanzi, urabizi ko he was superstar mu Rwanda na East Africa and the whole world. Barakuzi. Hanyuma ariko nk'ibyo nkagira nk'agabazo k'amatsiko nakwibariza Tiger B. Ese nk'iyibonye nk'umuziki wo mu 2012 na 2015 ukawugereranya n'umuziki 2024, ese ubona iyo miziki ari imiziki imwe ikubona n'ikihe bitagice kimwe bitandukanyeho wa n'ikindi iyo gitegereje nkagereranya n'umuziki wa 2024 mbona hari different ubona
Chutsa David chutsa
nyarutsa
nyarutsa
sorry
nyarutsa nyarutsa urimo uratinda kandi abantu ni benshi 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 cyane bashaka akanya
yego reka mbangure ngo bice mbangura ikindi kibazo nakubaza nibonye nk'urubyiruko uyu munsi ufata initiative ukajya mu muziki ndavuga bati inspirasiyo yanjye nikura kuri bebeye ni urugero mbese nk'iyo wabonye hakaba hari nk'uwagira gusohoka gusaba any support
se how do you David reka de ben agusubize yakumvise
David urakoze cyane ndagira nibuke ko bibajije nduba warumbajije difference ya Demi-Douze mu cyo Demi-Douze no 2024 nibaza ko ibyo byose hari difference iri muri sound dukora sound ya Demi-Douze yari sound obviously ya kera ama software aza agenda do sound nziza kandi you know zisona neza kurushaho nibaza ko 2024 uramutse ukoze mu fusion ya imyandikire wenda ya 2020 ya 2012 then you can have something amazing ni ari ndi mu dufite itwa sikosanya umwakinye kuri nge yanabwira kade ko ni igitekerezo kiza yagize kuko twafashe sound ya 2024 dukoresha igitekerezo cyangwa se ibitekerezo by'imyandikire bya Demi-Douze nyuma byabaye nirimo nini so difference irimo mu gikuri ni nziza nta kibi kirimo n'iterambere nyine nk'ahandi hose mu zindi sector hanyuma ikibazo rubajije ni si wanyibutsa ntabwo nibuka neza
yavugaga iyo ubona kuba uri cyo yise intangarugero cyangwa se bandebereho abantu bose yaba bahanzi bakiri bato cyangwa abandi bavuga bati dore umuhanzi abandi bareberaho cyangwa se twemera akavuga ati wiyumva umeze ute biguha buhe butumwa
so mbaye honest mtagoma biba mu byo binatibaza nta na kimwe forsa nge kubyuka mitono nkumva ko ngomba kugira umuntu extending a hand to na ni nsa nkaho mbikora mu buryo buri muri natural ntago umbajije uburyo mbifiringamo ntago mbuzi I just feel ko ari ikintu kizima twese twagakoze umuntu ashoboye kuba yakwiye extending ikiganza ku wundi yabikora ndumva ariko namusubiza Yeah.
Ngira ngo David aranyuzwe n'ibisubizo umuhaye mbere yuko twakira undi muntu ariko ndagira ngo dusubire kuri ya concert twavuze concert ariko ntabwo twigeze turangira abantu aho bakura amatike. Ushaka kuzayitabira ya yakura.
Murashaka amatike ya yakura kuri stations za Tekno narashimira Tekno umutera nkunga. Mutagoma bihanganye ko nkuzanye mama.
Ibyo bintu
no kuvuga ngo amastation ya Tekno yose afite amatike yacu ari shop yitwa Fly Mama Africa nayo iri mu batera nkunga bacu nayo ifite amatike yacu ndumva so far aho kandi ni henshi cyane Tekno iri ahantu hose mbese imeze iri ahantu hose wayibona ndumva ari ibindi ni mu buryo bwa internet ni kuri ticket.com ndiyabona sharinga kuri social media zanjye naho bahakura amatike mu buryo bworoshye ariko abadakunda
ngira ngo abanywanyi b'ijwi rya Amerika bahumvise aho bakura amatike ariko dushimangire ko hano ku ijwi rya Amerika tutamamaza ntabwo rero The Ben yarimo yamamaza ahubwo yari arimo arangira abantu aho bashobora kubona amatike y'iki gitaramo twaganiriyeho reka dukomeze twumva umuziki mu kanya gatoya kubera ko umurongo nanone uracitse ariko The Ben turamwakira mu kanya gato
Cha 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 c
Radio Ijwi ry'Amerika yavugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Rezo ntabwo irimo kutubanira, ariko uko biri kose ndizera ko urimo mugira ibihe byiza aho muherereye. Murimo mugana ku mpera z'umwaka, twegera umunsi mukuru wa Noheli n'ubunani. Indirimbo Why cyangwa se Kubera Iki y'umuhanzi The Ben yafatanyije na Diamond wo muri Tanzania. Ndisegura cyane ku bantu benshi batwandikiye basaba kugira icyo babaza cyangwa se bavuga. Ntago turi bubashe kubakira mwese kuko isaha ni nto cyane, ariko reka tugaruke ku murongo twakira umuhanzi The Ben mbere yuko twakira abandi babiri noneho tugasoza ikiganiro. Twakire Karegeya Le Innocenti, kaza mu kiganiro muri Sanga. Okay, reka noneho dusubire ku muhanzi The Ben, turagenda tugana ku musozo. Tuvuze kuri iki gitaramo kuko dushigaje iminota nk'itanu, hari ikintu cy'ingenzi, ubutumwa bw'ingenzi wumva ushaka gutanga cyangwa se wumva abantu batacikwa nabwo mbere yuko murekura ngo ugende, kuko wanabivuze ko ufite byinshi hugiyemo ubwo butumwa bw'abarobowe?
Urakoze cyane mtoguma. Niba ubutumwa ndumva ni mburambura ndaba mbivuze, ariko reka mvuge nya mu gitaramo harimo a gift cyangwa se impano dushaka kugenera abazakitabira ndetse bose, and that will be revealed ku munsi nyirizina.
Bizatangazwa ku munsi nyirizina, izavugwa iyo ari yo ku munsi nyirizina.
Izanagaragara cyangwa izanagezwa kubitabiriye ku munsi nyirizina, ariko ni Imana idasanzwe kandi bazishimira.
Ugize uti bose, ugize uti abazakitabira bose,
muri make ni bose. Ni ukuvuga ngo ibihumbi icumi bizaba biri muri arena bizataba bifite gift bazishimira ndetse bahawe na The Ben.
Ibyo bintu ko biteye amatsiko.
This is very basically exclusive mu rugo buryo. Noneho igitaramo bwacyo rero ni igitaramo kiri special, nkuko nakubwiye ntago niba dawo concept turi gukoresha yigeze ikorwaho before, ndetse na lineup dufite itandukanye. Ni lineup dufite uburyo izakoreshwamo itabutandukanye n'uburyo busanzwe. Ni ukuvuga ngo ni ibintu tutigeze tubona mbere. Nibaza ko igitaramo bwacyo kiri special, ndetse n'abazakitabira bazataha bari very 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 excited ku byo babonye.
Rero The Ben ndumva twakugumanye cyane, kandi wari watubwiye ko hari ibintu byinshi urimo gukora, ariko reka tugushimire rwose ko
ndisegura. By the way, ndisegura kuko gahunda yanjye namwe nayo nayubashye, and then ahantu nagiye gukorera set batangira batinze, connection yacu igipfa ko nandi kwirukanganza mu rugo kugira ngo ngire connection nziza. So ndisegura kubakurikiye VOA, ariko nababwira ko mbakunda cyane, kandi I can't wait to see them kuri le 1er janvier cyangwa cyambere kwambere.
Uko biri kose ndatekereza yuko iby'ingenzi twabivuze, kandi ibintu umuntu adafiteho uburyo bwo kuba yagira uko agenza ubundi iyo bije tubyakira gutya. Ariko hano ku Ijwi ry'Amerika nakubwira ko tutakuveba, nizere ko n'abafana bawe batakuveba cyangwa se n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika batatuveba, kubera ko ibyo ni ibintu twebwe tutagira icyo dukoraho.
Murakoze cyane.
Nshimire rero namwe mwese inshuti za Radio Ijwi ry'Amerika, natwe twisegura cyane ku bo tutashoboye guhamagara, kubera umwanya utubanye mutoya reka tubasigire ino ndirimbo yo hambere ya orchestre Impala yo kubifuriza umwaka mushya muhire nshimira Nadia taha no bari bafatanije bamfatishije ku kira telefone zabo kuri micro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukanya sa moya nigice nibwo turi buze kuba turi kumwe mu makuru yo mu Kinyarwanda no mu Kirundi turasubira rero
Let's go.